It's a hashi with a show show. I'm a wee sami beats a jitu demu nate. Kato masanyalaze, kato kubo kawulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze, ebyana bitu kubya masanyalaze.
Gano masanyalaze, kato kubo kawulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze, ebyana bitu kubya masanyalaze.
Gatukuba ebyana ati nga bitusika. Babiri babiri amanyi nga gatusika. Wanti ogi mutuwulira. Emyaka gino anti twewulira. Miziki tukuba baheta bagiwulira. Afani mbuza mutuwulira. Gano masanyalaze. Gatukuba gawulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Gano masanyalaze. Gatukuba gawulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze. Gano masanyalaze go kam. Ndi wando nebu uza gakubya nya soka. We, eno si shaulini soka. Gakukuba nobutuka anti notia.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Masanyalaze gakubya nze sigawulira. Awizi boy shoshe byana bituwulira. Mbuza exi mutuwulira. Lwenji lova tuzivuga tite batuvuga.
Gano masanyalaze. Zinango golole tumbo fuko msamize. Kale eyo njogera yabadigize. Gatukuba gatukuba mama sikiriza.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Ulira jine miziki jikuba. Fetuliko abana mchidongo tukuba. Kamberekeleze muzei ya tufuga.
Hey, muzei ya tufuga.
Gana tiga kufula mulalu. Boy wange mwana nova no mululu. Mukala zona nofuka wabulu. Nga wawulila gwe mukulu.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.
Gano masanyalaze. Gatukubo gaulira masanyalaze. Omuziki masanyalaze. Ebyana bitukubya masanyalaze.